Ingaba ujoinile na kwi-jackpot yethu engummangaliso eqala ngomvulo kuya ngolwesithathu kutshanje? Kuhle, kuba ngaba uyi-loyalty card holder ungasifumana usethubeni lokuziwinela i-R1,000 rhoqo ngomvulo ngolwesibini ukuya kolwesithathu. Into okufuneka uyenze kukusijoyina phakathi kwa-5 PM ukuya ku-8 PM. Dlala kwi-machines ukuze ube sethubeni lokuwina. Ayikho mnandi naloo nto. Ungalibali ukusukela ngoku rhoqo ngomvulo ukuya ngolwesithathu phakathi kuka-5 PM ukuya ku-8 PM. Awungeke uthande na ukuba ngomnye wabasibhozo abachongiwe kukhuphiswano lwethu lwenyanga lwe-Money or Box? Kulula kakhulu, ingakumbi xa uyi-loyalty card holder. Ewe, automatically unelungelo lokungenela kwaye ungazibona uwinile. Ungabuza komnye wabasebenzi bethu ukuze ufumane inkcukacha ezithe vetshe ngale promotion yethu. Ingaba wakwafumana umlingo ukuchongwa ukuba ukhuphisane kwi-monthly money shower yethu yeveki? Ewe, rhoqo ngolwezine omnye wabantu abazi-loyalty card holders uyachongwa ukuba achithe i-60 seconds eleqa imali. Ixabiso elikhulukazi yi-R2,000 kodwa uqinisekisiwe ukuba uzohamba ne-R500. Ukhumbule, rhoqo ngolwesine ngo-5:30 PM masidibaneni khona. Sibiza zonke i-loyalty card holders. Nali ithuba lokuba uzibone usethubeni lokuwina isabelo sakho si-R10,000 kumgqibelo wokuqala enyangeni. Udinga nje amatikiti akho futhi ube sendaweni efanelekileyo ukuze ubone i-draw yokugqibela. Ukhumbule, ngomgqibelo wokuqala enyangeni ngo-5:30 PM masidibaneni khona. Sibiza zonke i-loyalty card holders. Dibana nathi kanye ngenyanga kwenzele ube inxalenye ye-monthly appliance draw. Ewe, ubumnanda bupheli futhi ukongeza nje kancinci ngale draw. Unokukhetha ukuyigcina i-appliance yakho okanye uyitshintshise for imali. Yi-deal enhle kakhulu leyo. Ungabuza komnye wabasebenzi bethu ukuze ufumane inkcukacha ezithe vetshe. Ukhumbule, nokuba loluphi na usuku, ixesha lisoloko lilinye. Masidibaneni ngo-5:30 PM. Loyalty card holders, jongani into esiniphathele yona. Kanye nje kwiveki yesibini enyangeni, fumana ithuba lokuba yinxalenye yabakhethekileyo ye-R5,000 loyalty cash draw. Fika endaweni yokudlala netikiti lakho olisebenzele nzima, i-loyalty card yakho, kunye nethamsanqa lakho. Ukhumbule, kanye njengomgqibelo wesibini enyangeni, ngo-5 PM, masidibaneni khona.